Yeah, yeah, welcome to Nairobi. We live in life like a movie. Kila mseo kuanga na ngori na ukitrust peji blame juu. Watu kuanga na upuzi. Hizi streets siku zuri nko surrounded na wahuni. Lakini akili iko on top. Niko juu na siezi drop na survive unruly. Hey, unruly. Hey, na survive unruly. Miwa mkanga niki pray for better.
Welcome back to the Better Days podcast. I'm your host, Tamal.
I'm your host, Tamal.
Yes,
babu
kwa sababu.
Babu kwa sababu. Babu kwa sababu.
It's Alan, my girlfriend. Mimi na mambo choka na mimi. Hata mlie
mwana. Ni Shanowiro.
Yeah.
Let's go to the next one.
Alan, my girlfriend.
Good shamza ya. And we...
Wewe si unafaa kumtudu.
Oh, ni uwe.
Wewe kwa niwe intuka intro jangu.
Introduction.
So, unita introduce mtu unaitwa.
Today we have a very special guest. He's not a visitor, but he's a very special guest.
Yeah.
The main man himself.
Ambassador of Sprite.
It's
like
Fika.
Get your money up, not your funny up.
But why is life hard?
Lakini when you're funny, nobody kuna money.
What difficulties do you like go through as a content creator? How do you feel?
Thinking about the content. The content yangu kwa dynamic. It's not like the rest.
The drink.
Wait, we are not going to talk about that.
shida inakuwa tu ku think of content. So sasa unaweza fikiria watu ni wajinga. You don't think. You know different. You know different.
Oh yeah, oh yeah.
You can be funny, but you don't think. Leo ni kama amegongwa na ndudi ya kama. Sijui kama ni ndudi ama ni gari. Tunasemanga tu ndudi. Si funny by the way. Cheka. You want to get cancelled. Exactly guys, I know the game.
Leo kunaenda kwa kubaya.
Lakini ile nguo lakini
nimevalia hiyo hiyo jacket.
Narudi home aje.
Eh? Na nduzi. Kira kwambia.
Wow, you drive.
Kama na pesa, sema tu if his money is legit, if his money is just, you know,
Kalifairo.
Fake.
Legit.
No, wait. Are we talking about clean? Is his money clean? I'm a money
Is his money clean or is his money dirty?
He says it's yours.
So I'll say it.
You're saying that.
I'm saying that.
Who wanna say my name?
Cairo anybody's
one.
I'm not hating on him.
Yeah. You're making your money in your own way. You're making money, bro. Yeah, you're making money. That's your own money. But I feel like in business, yani, lazima onyeshe watu venye kila kitu ni safi. Jadi ukisema mtu, oh, umse pesa yake ni chafu. Yeah, hapo nje si bado anaonyesha. Anajaribu kuonyesha ni safi. Na bado yako na ndo. But anyways, mimi nasema.
Kiare.
Kuna watu
wanasikia. Typing and delivery.
Kiare ndo wana.
They're just people, other, they're different people who know how to pretend better than others.
Mina kwambia, okay, mimi na jamii siwezi jua. But anyways, I've seen the guy by the way. Last year when I was December, tulikuwa na Naivasha. Kwa chumbe na vacation kiasi tu. Natembea na Naivasha.
Hakuna biza ujua.
Acha mimi. Mzee wangu na Masango. Wametembea kwa hoteli zote. Unajua kwa sababu mimi niko nasomea Gilgil. So imagine from like class, nianza around class 6 huko. Baga class 8 nimekuwa nikisomea Gilgil. So every time tu azira wameka mkune visit, hoteli wamebook. So wamebook hoteli, sama na kujua the day before visiting. Nena wala lako hoteli, visiting inaisha na come the next day. Nacheki. So you, even though, imagine from class 6 hadi class 8. When ya mbe nimetembea hoteli ngapi na Ivasha, mse. Like, hiyo nilikuwa tu routine. So, oh, nazitembeanga tu hivi, baka shangojanga sampia zitoke, tunazienda sasa. So hii juzi bedhe tulikuwa ingine, but hiyo tulikuwa shayienda before. Mesa, nito haji. But nilimuona, nilishtuka though, and I didn't text time, jumi na hibu nisi ufotelea story ya Kairo. Kwa like, usikini mepatana. Like, mwenye ya subuhi, nimena breakfast. So, nikena breakfast na kula, nikuwa tuli usingizi mwenye, yendo kenyo ni bodo hoteli ni, breakfast ni 10, nifiteme from 10 to 2. Yeah, yani hakuna, ukipita hapo wei mwenye lunch. Yeah, just tofu ni uzi, like, breakfast ni fake kwa time that much. Unasiki breakfast kiisha, tisa unangoja lunch. Hey, dai. So mimi kuna usingiza, eh na cheki, so kai. Lakini waja mimi sikwangi, mimi siwezi kuwa fan girl mzee.
Ai mimi naanza.
Si ati kwa.
Ai bali na salimia hapo kwanza.
Kazi ni simeza na. Sikuwa na juice passport juu wakati akiwa Nyayo House.
Uko na Nyayo House.
Eh, I was just nilikuwa hizo za Nyayo.
Holy mama.
Eh, mzee Sisi kosa kumgotea mse.
Kuni
mse mkul.
Jambo mati na hini wakia. Kaza jamani
yuzi. Mista ki kujua. Mse yako.
Hali pigia moka.
Like that guy can actually convince you to buy a
car. Buy a car.
Like vizuri sana.
Mi yangu ya kwanza na kukujua.
Mi fujo na expression zake ni bamba.
Wole.
You know this? This is a
crucial
thing, you know, it's good. But you record na back camera, ama.
Hey,
ni back camera. Hey, you record 0.5. Nah, na joke kujiweka katikati.
Get off the niggas deep. Hey, make up osara. What
a specific dog. Dog, man. Like, bro, oshe jeka 0.5, mse. Oh, uonye levi.
Mana, hey.
Una pika na skoyo, mika uko kando. Mtu wangu mse, every day.
Ana kuanga po katika.
Hiyo ni hidden skill, tunafakumumba. Hiyo ni skill, mtu wangu. Juzi nilijaribu pa 0.5, zime bako. Napika 0.5, wapache siya
kumika. Adi lambda zake zio bako, like, insivo sana.
Right now. Lakini this day nje kubai gari jamani. Eh labda ukue wazi.
Hata eh umeona umeona. Juzi sijui ni juzi ama ni jana. Umeona King Kalala Shaba Range.
Yeah.
Wala.
Can say for. Hata mimi yangu zilionyesha BMW kwa WhatsApp. Story kwa WhatsApp.
Story za Java.
Creative zilionyesha G-Wagon. Java pia. Okay, see at now nini, but it's true. Yeah, it's, what it's, yeah. It's called PR, bro, in showbiz.
Yeah.
Yeah. So, but the Range Rover is a gabi.
Range Rover, yo mafuta.
Hi. Okay, but Miss G Kalala, Miss G personally, what are you buying? That people need to talk about and not to be. What are you buying? You can't know.
Like in a report, yeah.
Kuna kazi zingine kazi rafiki yangu anaweza kuwa lakini sitaenda. Daktari.
Daktari. Wewe acha. Buda hapa kwa muti tapula hapa nje. Mtu wangu tunakwenda na madaktari. Na madaktari tunalewa na hapa. Tunacheza pool na hapa.
Ah, lakini acha nikwambie. Labda msana leo hivyo. But labda kwa vitabu mse ni smart. Mimi labda ni smart
na
kuna watu wenye wanafosiwa wakuwe hapo juu wao ni smart like ule mse ni smart like some hospitals lazima zina yani ule mse akisema nenda off unasikia hapa kuna
disclaimer disclaimer
Zii!
Mwafakwa na yobo chini, disclaimer.
Disclaimer, ayu.
Ayu, mwafakwa na open mind. Mwafakwa na
open mind. Mwafakwa na open mind. Nimeka hapa na mwafakwa. Niko... Niko li... Mtuangu kwa na mwafakwa na cryptic messages.
Alafu sikio omu, mwafakwa.
Ayu.
Kwa na uwe story na
zao. Ah! Kwa janyo.
Sikia kwenye story zako siwe.
Sikia
story zako.
Yeah.
Azo niliwa nubai gari.
Parasi.
Imeamwa kula mkate yangu. Parasi kadeli.
I'm going to go to the doctor.
We
had gone to bed before that.
I love boys.
What do you mean, this guy? You know, how many are you?
Each of you, two balls, times 80. Mm-hmm. One three balls. All those balls, all of them together combined. Man.
I'm going to go to the school.
Which one?
My mouth. I don't
know.
Quite good. You said,
when you were
alive. Hey, welcome. You said, what cheese? But
like, you know, you call
my mouth.
Disclaimer.
Open mind.
Kama, nye mkumu. Kuna episode ya mwisho. Nye mkustara hiba kisema. Yeye, demake kenda kiss mtu mwingine. Ana shida. Mimi na mimi nilikuwa naangalia tu hapo mpaka nimeanza kusema eh
ndio maana anadema
Ayub mimi nakwambia your future wife will see this podcast anakaenda na kusikia ati mtu wangu ni shemsia ai ugapi
bro shemsia mimi niambie
sasa
hapa sasa utakubali
niaje wewe unaingia na hit song moja ushashinda gram umepita bana boy unashindaje bana boy
like Gami, how where did she come from
did you come at South Africans kwa comment section on comment hey manze I feel the same I'm from South Africa
bana mtu amejaribu huyo na Travis hapo the same WhatsApp
hata Travis
wamekuwa nominated
amenyanganywa mara moja
anza ya Travis ni 10
Travis amenyanganywa kama una kijiti hapa chini
baadaye.
Ah, kama una kijiti hapa chini tuza cheat code.
Pretty privilege. Baadaye.
Okay, baadaye. Baadaye. Na nakam. Nakam Kenya.
Okay, msa. Okay. Me honestly.
Yeah.
Mimi nataka kusema kitu controversial. Mtaanza kusema.
Hataki ku.
Acha niambie. Acha niambie msi budo msema. Like guys. Mimi na feel like Davido had his peak. Like kuna time Davido angetoa ngoma, si wote tumejua Davido alitoa ngoma sana.
Bana.
Davido had an all alitoa album na haikupata hype. Like don't blame me. Ozin like some kweli. No matter mean okay sir, Davido is coming to Kenya but when NBA Whiskey Davido na come, ama tseme compare to, okay, hii kila mtu anachitanga Whiskey na Mabana boy una get. Like hour tatu tseme, ah mimi na feeling out no dominate you. The Afro una get. Wewe sasa niambie, wewe Whiskey na Davido na come kuna Bana boy na come. I'm pretty sure people also prefer Bana boy because Bana boy to a lot of hits. Una get. And he's also inclusive in pretty good albums. Angalia juzi venye 21 Savage alitoa album, si ndio? Sina Bana boy alikuwa hapo una check like Bana boy pia features zake ni mbaya. Same Davido kwa chini, Davido kwa juu. Like akona
akona
but mimi na feel like ali sijui alienda wapi. Sijui time yake.
Lakini bado mse yuko. At some point
you as in as an artist utakuwa, you get. Lakini wewe usiniambie time alitoa sijui nitasema kwa sababu.
Kama zaidi.
Aye. Lakini ndio ndio bueno
fire exactly you see like honor is no goma when niambie from recently hii album yake imepita niambie goma moja si wewe si wewe ana kilichua ni available utasema
ni available
na goma kusema mimi nasema I don't feel like he has a good team as much as an artist can be talented. Kama na timu ya mana atakaa relevant.
Huwezi kaa.
Bro, we don't give it. Autobox out.
And people move on. Fuck us.
Araka.
People move. As in like.
Hey, remember when you recommend this to the funniest guy in Kenya?
Yeah, sayi.
Sayi, you recommend it to a joke, manze minezalia.
Bro, umse. Tom Daktari ya Shamto.
Bede, video za Tom.
Bede.
Tom Daktari ya Shamto.
Kako na mse na respect in terms of comedy. Tom Daktari.
Hey, umse yako funny.
He's naturally funny. Umse yako funny. Anizongele hii zimu wazime. Sasa kama zimu ununui, unaenda wa, yani?
Bro,
that guy is amazing.
Waya.
Tulisema, kama nimeenda, kama passenger.
Hapana kushika.
Oh, unaona iPhone.
Wewe ndio tena
acha kurekodi.
Then nimekaidi kwa seconds poja to update me ndani.
Sema kama una iPhone, acha kurekodi.
Akina Flaco, for Flaco Raz alikonga juu, bro.
I buy Flaco but for some time he didn't remove content.
Ali COVID
alivizoni.
Hata recently.
Eh, lakini crazy story
ambao.
Hadi crazy kenako.
Depression
ambao kenako.
Ya kenani.
Ya kenano. Mimi lose kenako. Because mimi actually follow him. Umsali lose mtoi man. Imagine losing a kid. Eh, ali lose a kid. Akapotea for some time but he came back but squeeze no nanga
because that guy met him I met him like 5 a week before losing to it kwa campaign plan mwanzo mse ako strong ungejua ati mtu anaenda kuzaliwa like bro mse yani alikuwa tu business oriented tuko hapo anasikia tu mwanzo nimeacha wasi wa practice ile show yake yenye sell out
after
now the show it was before the show actually when his son it was I don't know but the baby you know watu msee wa ethic yake na respect ma alafu team yake bro usiangalie Kena is not Kena without his team
wala
his management nime meet manager wake msee fiti sana msee strict tulijaribu tulimleta huko kwetu mali tunafanya job tulijaribu kumuingiza deal fulani hey dawa alituvunji hapo unajua ni mjaka anaka hivi
you're not making sense for me.
Bro,
alisema money wise you're not making sense. But I will check back with Kena and I will find out.
Edu ni mnoma sana by the way. Ni my brothers I think. Yeah, his family. Kena na family
wake interested sako.
Yeah. Ni like manager ni bro, interactive man, bro. Yeah, it's amazing.
Lakini
shida nini me notice the content is easily it's not memorable. Mm-hmm. Ni content mwanzo kesho leo utaona kesho utasahau.
Kesho utasahau.
Mika sasa hii siwezi kuna reject skip full ya flako. Bro, utakaa hivi uko like mimi nakumbuka tu alicheka mamake. Yeah, like you can't keep it.
Okay. Yes.
But you just know he was funny.
He's just at that time.
No, like when you see Kevin Hart at the end of his stand-up, he says, well, like Kevin Hart, bro, joke, I literally lost here.
He was just out.
I think Kenyans have grasped the art of being memorable. Yani, content yako tu ni, you're just funny, bro. When you're a musician, tu unaimba. Yani, how to grasp the art of hook. Hauji kuhuku watu. Unachikika venye munga na respect. Munga anajua kuhuku watu. Manze unasema tu hate shani ya wani.
Hate shani ya wani.
That guy is crazy.
Na huku zote zimetenza wakadimali mzaki.
Actually munga ni
udu. Munga is a genius.
Hata mi nita munga munga. Mina kumbia. Mi nikeza wambia mimi kwa temi nilikuwa Rockfields. Nilikuwa nasiza wakadinali. Sili miliaje. Sili jiongeza kusia wakadinali. Nikambia na smuchu nasikia wakadinali. Smuchi akuwa nasikia wakadinali. Smuchi akuwa nasikia wakadinali.
Alikuwa nasikia
wakadinali. Nikera nikamwekia hile Victim of Madness. Yo album.
Katelo.
Tukasikia na ya. Hapa tu.
Unajua album ya wakadinali. Nini playlist wakadinali ni kona ya smuchi.
Nani I will forever put him on. Mina li put him on kwa wakadinali. Like situ ileza kukeja wakadinali. Like nilianza kato kusikia. I think
kwa zo.
Weird na plus. Anko wangu fulana kwa nishinia. Pasa yako. Hey Luki. Eh pia huu pia alikuwa wakadinali.
Don't you mean seneza da ikuwa kama guest?
All right, true.
Ni ngumu lakini.
Ay, traffic.
Rubisha. Mimi tunataka
mishinia.
Bia neme alusa. Mimi na alusa. Mimi na imiti.
Wow, bro. Usa.
Acha kitu ome.
Oh, bie, no.
Leo ni kontrola si mkaende. Itai kujua.
Mkaende
sana.
Ha.
Content. Sauti solo vinyiko saa hii.
Ya.
Solo karia. Mnaona ni kama wote wanini wanezamiki.
Yeah.
Na kumbuka kama acha ni context kiasi. Yeah. Mnakumbuka ile band unajua charisma. Sasa unajua mki break up za band unaanza solo.
Yeah.
So ukienda perform show red card yako itakuwa
the same.
Sasa unaenda kama Sean utakama vita dini. So pesa
ndio sasa again ni upcoming artist.
Biena na
pesa hiyo. Eh biena kwa juu.
Ni personal sense. Out of sauti solo. Na siko ubaya, na feel tu ni BNZ, na most likely
sabara. Sabara pia na
projinde
wangu wewe.
Ujua ta make it, those two. The rest, mi ya
msali. I'll say with the rest, bana. Polycarp.
Zi, Polycarp ni mnoma.
Sami, sector instrumentals
mande. Polycarp ni...
Hii sector hizi kufa.
Chim chim ndo sijui ya nangu.
Everyone will need a guitar once.
Chim chim.
Mama Mazwa does a lot of stuff, bro.
Ya metuhia.
Yako, ya na focus on the life, lifestyle. Na mtu wake.
Baba, ama hiyo sawa. Tulie kidogo. Sasa tulikuwa tumecheck breather kidogo but wewe we were saying me niko nasema as out soul. Bien, Savara are my yani I don't know now, we make it the farthest as a group. As standalone individuals, thank you. Hao wengine kina Chimano, Polycarp of course, you always need a guitar everywhere. Yeah. So you know he's an instrumentalist. Huyo yake iziisha. Chimano, me, I feel like he should stick to fashion.
Come on, hapa. Wewe buda, mpeleke haki.
Me, I feel like Chimano, bro. Sexy. Chimano stands out when you see him in a photo, when you see him at an event. Yani unaona Chimano.
See, but bro, Chimano. At the same time, we see voice ya Chimano. Voice yake ni Chimano tu. Nilikuwa na skill interview Ben. Sijui ilikuwa Ben. Asi ilikuwa Savara. Nimesahau. Kuna YouTube interview artists. Wanaleta na story ya jamii yao. Nilikuwa nasema for the guys ku wakienda show new testing as in Ben anaweza kuwa na mic sauti iko sawa, huyu mic sauti iko sawa, Chimano mic ama ni vice versa, mic yake uko different kila time ama yake ni the same, sio kama ni the same ama ni different, as in sauti yake,
his voice is but I feel like his voice is a band oriented voice. It's, I don't feel voice like mi siwezi katini nisikia mtu na bass for 3 minutes kwa ngoma. Nita feel very, yani unasikia tu
the way I walk there.
Bro, hiyo mama nita cheesy. Nikisha hivi, hata ndaza kuonge hivi.
Adi mani kuomba, mazidu zilo Chimano kuongo ba yaki latest. Chini crazy.
But he's an amazing singer, but me personally, my biggest prospect is also.
I agree.
For true.
100%.
Also, there's a competition on this now.
Yeah.
Do you think you have any international artists in Kenya?
I think
Bien is international level.
My G. I'm not talking in terms of.
Oh, in terms of the ones we don't know.
Same umeenda US to perform US, ukona show US.
No,
but watu wanakamsha yako ni wa Kenya wa diaspora.
Yeah, yake inakuwa imechatua wa Kenya.
International US unajua Drake.
Kila mtu
ni Kenya.
Yeah.
Kuna artists kama wao wote Kenya.
Okay. I feel like we haven't been recognized
uko nje
international. Because if you look at it, angalia fucking Afrobeats. Wanaongea kinaijas G so many
wogo. Lakini kila mtu anaimba.
Lakini kila mtu anaimba.
Kama sana mmoja. Lakini puse hebu
watu ngoma. Watu wa maju wanaimba pia. White people are singing. They don't know what it means.
Ati tu the challenge. Yani Kenya does it up Pluto challenge.
Ama pia na hadi sisi hebu juu anaimba nini hash?
Lakini
anaimba. Na ina bam yes.
I can.
No, they're talking the language.
Mwanzo kitu nimebeni tu nimesema. Hook.
Hook.
Is in the Despacito, not a guessing, like basically, I just feel like people in over here, they just need to know how to make it catchy enough.
They have
no barrier, and I feel like you know barrier to not try to break at
them. Once I break your barrier,
yeah. Nikanani Diamond. This nigga has catchy songs. Okay, man, I feel like he has catchy songs.
He does.
The international, as in they have the potential of international. The pay is also tapping into Amapiano a bit. Rasamanga, we just need to find how to
tap. No, one thing also in relation to that
to hook
is your team.
Hook.
I don't know if this is true or not. But in this case, they say the Tyler wouldn't go viral if it wasn't for her team. Because team yake ndio alisema, bas, let's take this opportunity to kupeleke Jimmy Fallon show, to kupeleke US, to kupeleke, yani team yake iko on board. Yani wameona umeenda viral hivi, wamesema bas. We use this now. The few people who have watched that video will expand it to the billions. That's how you win, bro. Do you know huko Kenya wana nini wanategemea views. Meka chini hivi anasema ita trend
290 views.
Ita trend one day. You can't work like that.
One day. You can't take years.
Bro, you have to push. You have to get a team which akili wako sawa, bro. Like kama manager wa South Soul na mrespect juu au manager amewapeleka mbali na Bien mwenyewe alisema
bado ni mara kama alicheza.
I don't know who it is, but they say it's, I don't know who it is,
but I think even though the same way ko ile story ya nani u rapper Walker something nini wao mwenyewe alishinda over Travis. You're the best nini rap album.
No, he's been there. Watu kama Biliati, Kendrick, walikuwa nampea nini, walikuwa nampea his props, even his earlier songs, other songs. Ulikuwa nasikia ana mention, lakini hakuna mtu anajua nani. Lakini alikuwa ana mention, yo, Kendrick alikuwa ana mention, nani alikuwa ana mention.
So he kind ana deal na the, like, the nini?
Kwa dipsticks.
Dipsticks.
Do, rap, as in like,
you know this rap, how comes,
rap.
Una mention yo, then, over the years, unakuwa recognize. That's just crazy, bro.
I believe management is going
to keep it. Nani uchagua like? Like, hey, we need.
Nilisikia alisema wako na academy. Yes, my academy. Recognize. Na uchagui tu juu. Apparently, when you're famous, no, when you're views.
Views are nothing.
But mse kaje zina biyoto ameishi. Mse kaje zina biyoto ameishi kwa meji hapo.
Unajai hiyo academy, first of all, lakini kitu ingine ni bias, because I'm sure it's just full of white old people who are musicians back in the 40s and 50s. Wanakachini, wanasema, this one has good effect. Okay, this one is white, this one is black, this one is from South Africa. Let us give her, because we haven't really given South Africa glory. So, labda waliona, anyo, we met Banaboy sana. Banaboy ni wanaija, manajiri wameja sahi, manzea kina Erasta, kina zvi nani.
Nominees,
labda aliona, they sat down and saw manzea South Africa. Let's give them a platform now.
Oh no, they did a bad decision with Taylor.
No, they made a good decision. Because okay. Now South Africa, what a lock shoot. Their movies, manze,
mechiki movies. Lani wana, lani wana. Mimi siyezi sema, siyezi complain na movies of South Africa.
Lakini
mimi kama West. But lani wata wameharibu season 4.
Ini opinion yangu, ni nje Netflix. Sijui mbona, badeko kwa damu yangu, siyezi kani yonia, Nollywood.
Nigerian.
Nollywood siyo.
Mimi
season za waini.
But South Africa movie, so. Hey, hata ikuwe kitambo na iku Netflix. Zote ni kuna nima sijaona zaai.
Ola.
Kasi ni vibe.
But yao. But ni kuulisa.
Ya mama.
The Blood and Water season 4. You guys.
Ndiyo kuna watu wajawa watu Blood and Water hapa. So.
Uchawachi. Ata season 1.
Ata
season 1.
I tried. Unajua mi kuna. Kaku na kitu inaniboni. They tried to copy the high school dynamic now in Africa.
Kwa hile ya sex education.
Si hivo. Like unajua venye American high school kwenye South African high school. Niliona tu hivyo niko like high school. I don't like high school movies. I don't
high
like
school
music. Nikiona mtu ameva uniform kwa movie. Shani bro.
Shachoka.
Shachoka bro. Mbona ameva uniform? Kuzai kuna watoto bro. Kwenye file. Wewe
ama watu niliona ili traumatize the depression. Look at it
watch. Eh, reasons why.
Yeah, reasons why. Niliona nikiwa high school. Stuff ili traumatize.
Stuff ili kwa depression kwa month.
Siwezi irudia.
Mimi ndio maana by then nataka tuongelee kitu by the way. Kenyan movies. Mimi nasema ngadi script yetu mmoja na diganga zote ana chini two words na actors.
Honestly, mimi na feeling it. Okay, sawa. Hiyo juzi ni tongaji. Hiyo
volume.
Volume ya movie. Volume.
Sasa sikia my friends manzee lakini
mimi kitu nani bwana volume
mimi ni script.
That is script. Bale mwenyewe ni kia boogie lines. Pasa zao ungemwambia rap vizuri basi.
Boogie ni mse.
But Boogie ni mtu mmoja.
Boogie acted so well in that in the
alifanya poa.
He acted well but the singing
acting
the rapping parts haiku ni bamba.
Bana pale anaenda clubs jee what
the rapping parts haiku ni bamba because he meant to give us music that unachika Empire.
Yeah.
Empire manze kuna ngoma nilisikia I searched it on YouTube for 2 days.
Utafuti
ngoma ni kani. I swear lazima
ni kali.
But I had Boogie singing the
song. Why stop?
Oh. Because you know the way I come on the rap, I do the things.
Mimi ni kachini nikasema sawa. Everybody's watching volume. Let me watch it. Immediately watch, okay, I like the plot in a way.
Because,
wait, okay, something controversial. Don't get in there, but, unaona, like the acting was good, the cinematography was nice. Me, I tried to convey, one thing I can big up, kuna movie, wa Kenya wali act, lakini ya ikunu tusika, Sense8, na mochi
Sense8.
Mochi Sense8. Sense8, the Africans, like the Kenyans who did Sense8, because Sense8 really go like international.
Perfect.
And the work, those guys act that thing well. Because, sawa, atukupewa major parts, but ile part tulipewa, those guys wali try.
We did it.
Because ni ya kitambo pia, si ati ni ya juzi. So, speaking on volume, me one thing I don't like about the Kenyan industry, because to their movie, wana act ni kama wako drama, unaelewa? Unarukiwa funky venye unawatch pale ndio ile drama. Sawa, you can show the emotions there. I'm feeling it, it's live, you know. But like when it comes to movies, we need to feel like it's something actually happened. That's true. Even if you're not bonga, it's something natural. Natural. Have to force, have to think, have to have lines. Wow, so how can you have lines? Make it feel
make
natural.
Make it feel natural, yeah.
Make it feel like, wow. Baka na feel like, wow, I'm saying I'm acting. But the moment you feel like it's acting,
I always say, shida ni, those directors pick guys they only see in theater.
Exactly.
They're like, manze, Wilson, if you can't theater ni noma, kujo watu kwa movie yangu. Si umeka audition, tuwe ingia. That is nonsense, bro. A theater actor, I hate seeing theater actors in a film. Kosa ananza kutoa emotions ingine. I'm sure the director amebambika kule. Wow.
That's nice.
Should not be. Yeah, maybe minimally. Uchagwe tu mse mwenye
as a difference.
But
these are big. Me honestly, what I felt like, no matter kuja kwa
knowledge,
like is my movie Hollywood and all. Like those guys know what they want, know what to do. Because I also watch American movies and you know, feel like sawa, you may act vibaya, nani honestly. So like at kama tunaji compare, like they're actually good movies unasikia mse ame act vizuri. So I don't say matuni wa Kenya or anything, but there's actually good acting.
Kuna kitu wa Kenya wana, if you ask directors, in the reason wana tuanga, do you know our budget, bro? Your budget is shit. Let me tell you one thing. If you want to act and produce a good movie, kuna movie ili shoot you on an iPhone, iPhone 10. Na hiyo movie ilitokea splendid, bro, iPhone 14 Pro. Bro, it's all about your actors, the way you've directed the movie, and the passion. Unajua Hollywood, awase wanakufienga hiyo movie.
Walai.
Unasikia actor amesema, there's an actor, there was a thing where it was between the colonial time. They were trying to show how things were, the way black people are being treated like niggas, and you know what. And one white actor was a friend, I think, to Jamie Foxx on set. So manze akaambiwa, okay, now you have to call this guy nigga. And he's a white guy. He was like, bro, I can't say nigga in front of him. We are offset. He was told, my friend, you have to practice saying the word nigga. And he was on camera to feel your nigga.
Nigga.
Imagine from that day, he stopped talking to Jamie Foxx. The whole, I think they shot for like a few months. He did not talk to Jamie until they finished shooting. That was well done. Because he didn't want to integrate with a black person. He wanted to now become colonialist. Other actors go to the point of, kama huu msi aliak Superman. Ali unajua alipewa nini scene, lose weight. Unajua alienda alifanya nini? Aliona gym will take too much time. Akavuta fegi for 3 months. Weight yote ka scrap. Bro, those guys are dedicated. Kenyan actors, I can see the discipline. Naona huu na mkafoye, naona huu nafanya nini, na kimbia auditions nini. But I don't see the dedication you have to your movie.
But uko majuu like
I can't see it.
Where say you ambe unafofiche KG hii na uko ina mwili
hii. They get to it in 2 months.
If you don't get it, you don't get the part.
Michael B. Jordan.
You don't get the...
Aliambua buffer.
Akuanga hivu.
Akuanga
hivu.
Lebili ame chuma.
Lazima chuma, my friend. Bro, unambe ukonde.
Westman anasemanga aje. Kama una bibi wa kuinua, inua chuma.
Inua
chuma.
Wanapika struggle. Pika. Una demu. Naku bebawezi kwa
jimu. Pika struggle.
Kenya and the film industry, I don't see your dedication. Nemana mimi yata sisi taka kwa
kendo's movies. Tupitoka huko. You feel like we are seeing the same actors on screen.
Every day.
At some point ilikuwa hivyo.
Hadi saa hii.
Volume ili break out in some way. Like, okay. Ili feel like, okay.
They brought in
ase kadhaa. Lakini ase kadhaa bado wako insert.
Lakini una shida ni?
Zenye watching.
Saa hii, wameanza kutumika sana.
Of course.
Volume. Saa hii, by the way, nimeona sijui. Hadi siwezi wataja, my friends. But nimeona everywhere. Like, hai.
Nimeshikomushiri ni after.
Shikomushiri ni after mnoma sana. He's a very amazing. I mean, Boogie, me also your props. Boogie, Chikomushiri, Sarah. Ah, see Sarah, sorry, Sarah.
Jamal.
Unacheza
wewe.
Kuna staff nilikuwa
Some is PR, some is real. You never know, bro.
Unatoka hapo kausha propose akisema yes ndio mnaona.
Unajua when it comes to this entertainment industry bro.
We put a love in 5 days.
Everybody is put a love in 5 days.
Yeah, love me.
Okay, mimi my love. Sitaki kuonyesha watu. But love yangu ni refu wala. Hands down.
Struggles.
Hands down.
Unapenda relationship yangu sasa? Ah, askena ni wewe.
Bwana, nasi kwa na wako.
Love is blind, but you know it's meant bring to bring up two as a joy. Now, was it too random?
Random,
no, I can't.
But in the fuck, what random? There's a criteria,
but it's random, like in
the hot people.
Don't let it get out. Don't let it ruin your character. Unaona fani ni wase mnachoka Wiro kama mnachoka Sean. Sean uko hivi na hivi na hivi. I found fame, I found love, I found everything I wanted. It doesn't mean like the next atom that nipigia ni kuja better days na kuja hapa with some different attitude. Ama mtu wangu. Amusa maza kuhimba. Ama za kumbaidi nchila hapa mazele shakarani. Amesema hivyo. Walai, walai bilai. Hii, hii mai kita kwa imesikia umse.
Manze Eddie Chiran.
Eddie Chiran. Eddie Chiran. Amesema Eddie Chiran, I swear.
Amesema Eddie Chiran.
I swear.
Ah, mbone amesema, mbone amesema, mbone amesema.
Si merude kwa umesema.
Mbua. Kwa ndo mbua. Mbua. Mbua.
Mbua. Mbua.
Mbua. Mbua. Mbua.
Like for real. Unakumbuka last episode nilebom say umesema tropic ama umesema topic alikuuliza akasema wewe umesema tropic kile mtu alifia tropic akisema
ah wewe tuko hizi bwana bwana ameruka kwa last
episode for our viewers umse ametoka kusema pa Edin Shira na hivi akimesikia na nitakuanika utatengeneza reels TikTok wasema skim sex sema Edin Shira washangaa
ni sasa ni sasa
ni mkamba wewe said ya
ni sasa mimi nasema mtu sana ni kelea
ndio
as want to like na dakika kwa nasema mimi naona wanze itafika point fulani ama unafikanga point fulani wezi enda kila mahali
you can't
always juu na tekiwa msee saizi hizi mwabitu ni wangels
aje sasa mzee kukwenda hii place nikwa hii place kandwe Molly's
Molly's
wala
lalala
bro let me tell you that's the first day I felt famous meenda Molly's na ilikuwa rafika ya besti yangu tulienda club nito whiskies kutoka tulikuwa tunenda Alchemist na mimi na wafana told you me ni kudance too I don't do anything so meet me niko hapa
kasi mbetara hivi afanye lesson ile sile ayu ayu
zii ashike ka spread kake
tumetoka hivi manze bro mimi sijaisikia nimeitwa hivyo na watu wengi mpaka mori wangu anaitwa Nixo manze akaanza kunishikilia hivi na sasa amelewa mimi ndio nilikuwa namshikilia aka switch muda akaniambia chakupia bro usiangalie usirudi kila mtu huyo anashangi wala huyo anashangi wala yule kijana akuchekesha watu I was scared bro. Mimi kwa jo alivyo atanipiga hiyo day.
Uko toko.
Bro.
Uko na toko, uko
na iPhone ndio. Wana toko tu live.
Unifanya na mimi perspective flani ama sije thinking flani but wanaona mtu anaka atiamefika yani umse basi yako na
kitu ya kuna pesa ya kuwe
ya
kutupa. Atiko majuu. Mkumbuke.
Mtu anashangaa zile. Ai. Na unajua pia inafanya, kuna konga na kitu yenye. Msee, nisema aje, like you might be doing something good. Mtaone, pia msee like, he's doing something for himself, he looks like he's doing well. Maybe you'll say, anaona, it's more than what it actually is.
Yeah.
And then wananza kukua, niseme, entitled your work, or your things. Leo kitu.
Yeah.
I say like, mimi ndio jafika mbali but there some people who have seen that media zime jafika mbali huko
ataanza zile
zile eh like eh the man nini sfanyevi oh wazee anza unakosa kuongea na mtu for like a year msana ananipigia
mama nume drop clothing leo sasa eh manzi na tumezo za na hiyo kitu
wapi tufanyevi hivi na ukieza enda huko ati wewe ndo sauti
wewe unalipa
kiasi mtu anapigia ati oh manzi unaweza kuwa na 5 so umse sijamongelesha kwa 3 months ama 4 months
even more.
Na mimi nakuanga a low maintenance friend. Si lazima tuongee all the time.
Yeah.
Ni joke.
But
when you talk to jongea ile zin kabisa. Lakini anaona ati oh eh jamaa anakaa kwa fiti. Mtani mtani msukumi.
Anaona bima anaona.
Well, I was kidding, it was the happy one.
When I was there, I was like,
hey, bro, do you shall know again? Because it was
like, come on!
As in, bro, in a punk, crazy. The man, how do you be my kitchen for a place in Guinness?
Social media, you won't.
Kabisa.
Social media,
you won't.
Lakini
mimi usikii ukiniuliza
unaishi the life but mtu anataka akuone the next day na the same
mimi mzee paka sasa inaulizwa bima iko wapi
na wajui show nikiulizwa
ni bizi ulikuwa umeenda
kupiga nitengeze do yangu unaniuliza bima iko wapi
Mimi na mabendo tafute.
Ukinipata lakini uniliza
huko kingine mara. Hapo kipata ni
mimi nakwambia tu hizi ni mzaa.
Ndio bima imetuliva spot.
Hapo jafika.
Ndio kimlizei hapa nakwambia haya. As in, does it feel like people are just moving guns now to the camera? Okay, a lot of people are doing okay. In the fashion scene, a lot of things are repetitive. As in, a lot of things are repetitive. And I feel like in a few couple engineers, it's not even a matter of how your brand looks. It's a matter of how you market it. It's a matter of how you wear it. It's a matter of how you sell it. As in, tuonyeshe lifestyle. Tuonyeshe product. Tuonyeshe lifestyle.
I'm doing websites. They don't sell the product. The moment you sell a lifestyle, you're making it as a product.
Same as iPhone. How is your iPhone? Nice. The feeling of having an iPhone.
Something like iPhone. Let me give you an example of iPhone. Wherever you can be, you watch movie, you call the evil person, the bad person in a movie, I'm still an iPhone.
Always.
The moment you want to be still an iPhone in a movie, the protagonist of the movie.
Okay.
He's the good guy. Ata nifanyiki, ata movie ishe. Borosho na iPhone hivi.
Immediately assume.
The moment usha to iPhone kwa simu. Unajua hiyo ni lusu tunapewa. Usha, unaelewa. So like, in every movie you can put, na mtu amesha to iPhone hivi. You have to be the good person in the movie.
Hey,
that's a good thing. Like, unaona, hiyo ni lifestyle. Where sayu, usha pata mtu iPhone. Umetua hivi simu yako, iPhone 12. Lifestyle. Washa judge. Washa jua, washa sema. That's the thing. When you be the next thing, mtu amevaa sexy in TV. Ushavaa tu hivi. Ah, hivi ni pombe. And I'm telling you, the moment like big people wear it or whatever, sasa jamaa anasema, unaona hii sexy tumevaa wewe? Hiyo sexy ni tautano. Mtu wangu. People will watavaa.
Unaona venye unse nani, brown, wedi.
Wedi TV lens.
Sio pia ametengeneza yake, amepeleka kina babu. As in, me, I feel like brand to me, a matter of how you sell it.
How you sell it.
But I told myself.
Hey, okay.
Why do you have to keep this care for you?
I have to scale it up. I'm going to buy it. I'm
going to buy it.
Is it for someone to buy it?
I'm going to buy it.
Una mwambia. Mwede mina sebanga, like, in business wise. Ale kwa na Eliza, really. In business wise, there's that some aspect of kiburi. That's why kile kiburi kidogo, unaelewa. To show your value. Juu, kusema kweli, kuna vitu wengine tu, unasema. Weka ufiki bei, si kila mtu anafika bei ya 6 cent. That's true. Jamaa si ni kweli. Si kila mtu anafika bei ya 6 cent. Atasema, ai, kwa ni 6 cent.
Kwa
ni sawa. Mi iko na community. I have people who like wear this. At the moment you start a community, kuna hawa watu wangu wenye wanavaanga 6 cent. Sai jamaa lame drop a new design. Ni 6 cent bado, lakini kuna, unaelewa? Na ikawa wewe umengoja the black edition, umeelewa? The red edition. Exactly. Umengoja hiyo edition because you're part of the community.
outka yeye outka Nike Nike is a community because hebu angalia like wewe kasa hitu the moment umeza unaweza land a an original Nike wewe mwenyewe unasikia you part of the community like, you feel like you're part of something una nimpata eh like unaona kaa hiyo sema ndio kusua beva labda box yako ameva box ya Calvin Klein ameva ni kwa Calvin Kweo
hawezi tu Calvin Kweo
mazee
una ni kama Adibo
Adibo ameka Adibo wewe unacheza those are guys trying to be him ni acha ni my take on whatever umesema ukisahau ni says jua but I'm pretty sure like those guys have seen what you do. I'm pretty sure, like, mizi juhi, like, something ilisha gonga tu kichwa yangu, like, I'm pretty sure, like, mizi menitwa? Whatever, metanoia or something. Like, those people, wamefika. Me honestly, ni mona people, na e brand. What are I taking? It's accent. It's a tracker hat. Nini, sindio? Iko smart. Sindio?
Yeah.
Me, honestly, because I know Jamal, na feel Jamal, eh, you did a good job in this because I've seen a lot of people wear this. People know this, like, it's a good thing. Lakini sahi, what do I say to a Indo deal? Kila mtu atafuata hapo. Jamal sahi amehama. Ameenda kwa hii. That's a different thing, bro.
Una feel.
Eh, baadaye kuna brand kai. Ukitaka,
DM.
DM my good.
Unize mimi, DM my good.
Haki.
Ati kuna madem flani alikuwa na deko sana. Lakini aliuma inje. Rasa. Sasa nikipoishi atana at
double six.
Unafeel.
Kona sorry I was trapping but
you good
I'm embroidered come embroidered I'm a difference
yes sorry I was trapping and then say I got that straight from pictures
hola
cosa mi quelle che sia slice
oh slice
slice si più
per ecco
io sorry I was trapping
slice by Alicia perciò
Mimi
kuna jacket yangu ya slice boy.
Hey slice boy. Slice was a movement. Slice was a movement.
Una kugia era.
Brazen come slice.
Slice was a movement.
Slice ilikuwa kali.
Hey.
Jo tena kuambia kuna watu walikuwa na slice. Ati sasa unatembea hivyo bura tumenunua slice. Kuna mtu ametuma
kwa hiyo slice. Kuna slice. Kuna mtu ile imefika kama uko na slice na uishi buru toa.
Eh.
Na kuambia bro unaibiwa slice inarudishwa show.
Inarudishwa show.
Na usha nuno.
Wako na kumbugi tukipewa story na kina West na kina. Like bro, slice was a movement. Cause, unajua usha anzisha kitu. It's a cult, unaelewa. Borisha kikini, watu wame. You'll tell. Una get. But, okay, mini one thing kwa za juzi ni kwa na check ni ili stuff ya like. I feel like, since we're human beings, or like, umse, like, what you were saying is, there's no innovativeness when it comes right now. We angalia iPhone. Let me give a good example of iPhone. We kuanzia 12 hadi 15 ama iko. Kamera ni tatu. Kamera ama ni mbili. Ni choice. Unacheki. Unataka kamera tatu, kamera tatu. Kamera ni mbili ama ni nini? Design the same. What they change ni inside. So wanasema ni inside. The what's processing faster, better megapixels. But kamera itabaki watatu. Mimi najua megapixels ni ngori. Ni noma.
Sikini kamera ni tatu?
Kamera ni tatu.
Wewe kwanza wewe niambie, wewe toa simu yake, toa simu yako. Wewe toa simu yako. Mimi nataka kukupa. Ujabeba. Wewe kwa simu yako hapo. I wish mngeza watu wanyi wawili. Na niweke, tuweke poster, tuseme wewe mseme. Mseme kwa nini hii ni iPhone gani? Awezijua. Bado awezijua like.
Labda gani?
Wote sema ni 12 ni nini? Hii ni gani? Wewe hii ni gani? Ah, sawa hii ni gani? Hii ni gani?
Hii ni mimi. Hii hardcore iPhone fan.
Hii ni sawa hii ni
12 mini.
Wow, ni
sawa. Hii ni
sawa. Wewe try hapo.
Ndii.
Yake ni
12 camera stand. Camera zote ziko crunched. Aziko spaced out
kama hata yako.
Ya mungu polisi.
Era lakini uko na
mwenye iPhone 2 moja itengenezwa ni Ical 13.
Neo kala.
Hii blue you not find to any other iPhone.
Wala.
Ndio kuna tu iPhone ya blue hivi joking 13 hata zingu usiangalie kamera.
Hata bora kamera iko na yako.
Eh bora iko da pink ni iPhone 14.
Wala.
15 ina pink.
15 iko na pink but the shades are different.
Oh,
hey. No, mimi kwa hardcore iPhone fan. Research on that.
Yeah, I need
it.
Thank you guys for the love of the first video.
DM for subscribers. DM.
Now subscribe, please.
Ati beta neza
hene. Finya tu.
Ile hatutaki mob. Tunataka tu. Yani kulete tuka. Kau kona iPhone itakulete.
Acha.
Tumepata iPhone jana.
Anyways,
we come in.
Peace out.
Cheers, guys.
Have a better day. Tomorrow, better days.
Na siji kupretend ina depend ni shughuli gani nitaifanya to the end. Money talks kila time you made na ma m mko rada kila move ndo naifanya the best, nikwe better than the rest, usikwe fallacy unakuja.